Jonga ngoku, I made this far. Ngothando lwakho nemvaza. Thixo, hlala nam. Yaya simna anadwa Wotwa mna nino tanu Izo tanda wena Kuse kuyo valo Ngala manda mani nao Izo konza wena